She say she don't want nobody, nobody. Alright, I now for this Kira. Oh, she say yes, go daddy, go daddy. Ha ha. Kwanza mtoto anaka cutie festival. Nambari yo chumba ntaipeleka kwao. Kwanza staki atawe kwenye meet and down. Mtoto no kid so slay uyo ndo mama lao. I love food. Toto na mship ship bana. Ilo gusa sayo minyama nyama. Naku mwidi kangu ila ndo tunayendana. Kwale yenu mno subiri tachana. Uyo mtoto mina mpenda mpaka basi. Right. Simu zake sasa baby when you coming back. Hapo na bidi nende kibati. Mara mtoto anitaka mikasi.
Nikupe mapenzi, the first thing he said to me. I look in his eyes, hell yeah, I am in. He a king, treats me like a queen. Peleka, peleka, ni moto anaweka. Na kwa kimefika, ain't touching nobody. Knows every piece of my body. Ananeka on his corner, ananbeba, ananbeba. Ni fresh, wana tuona. Ananipenda, nampenda pia, he takes care of me. Too lit, nanuashia. Gangsta chick, gangsta love, nampatia. So no questions, akuna, moyona, nankuna. Nobody.
Nobody,
yeah.
My bestie. Oh, nobody, nobody. Hakuna mambo za uchawi no chale. We ungare, jo ulale. Jo kwa mchapa kazi ni kumare. No worry, nilichapa sorry. Niku matawe za juu ni mibai ngori. Pasi niki pasi wasina funga magori. Tunalea ubori, si mamtori. Minakula asiri ya native body. Niko active, yani kama wake up calling. Kuna fare na nyapili ya sukari yane. Wivu ndo naleta mandugu tukami ane. Tusigonge ane, tombe ane. Tombe mpakele kapu wa achane. Tutembe wakitufoto wa simame. Embu tuende tuache kunyuma wa gombane. No, no,
nobody,
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 nobody.
No, nobody.
Story yangu ya mapenzi itanza na wewe, yeah. Kwa maana kama mwingine hakuna, no. Na mwomba Mungu akutunze kwa ajili yangu daima milele, yeah. Za kwako zote mali nazochuma so chuna. Kwa kifupi unantosha, no. Swaz kuso ex wangu kantoka. Kutone niombea kama mwamposa. Na ndo sababu ya kukungangania unantosha. Kama kuzama tumezama wote kina cha mita 90, yeah. Ikiwezekana sana nife mimi. Mahaba give squeeze ni machache. Sivyatu minipa nini. Na mambo yetu ni ya chini kuchini. Nikikauliza unaisi tuneza kwa chana. Utasikia no daddy, no. Nitake nini zed your hot body. Wanga wakosi watatuzushia. Ila wetambua na kupenda. Na hakuna te kupenda kuliko mimi. Mindo mana nobody.
Nobody, oh.